Nikona gela kwa easy mashida, gela kwa easy mashida. Hey baby, uta doom seki come to you. Ana ganji mob na na give to you. Mi niko kwa stage, mi nango dema de tu. Nendek nendek kase bundo ni come to you.
Baby na kupenda, leo mina enda. Kusaka hizi hela, hizi hela. Hakuna kuteseka, kuteseka.
When the night come and you want money, babe, I'm begging you, begging on my knees. You don't have to go, you don't have to leave. 'Cause baby, I got you, baby, you got me.
Solo te ni pata mina ye, lakini tu ya kanja kende na sponsare. My God, mataka ni tulie ni kucheki ukidosnja. Na deli landi nango anagonga. Heri tu ni didi ni kisaka, sio kopi kifo na
ukupu kusota.
Kaput.
Ah, wait, talk about it.